SMS isona nimefungua genge wanaleta maneno ya mapusi eti mimi nitakuwa siuzi kuna muza genge mwashindo stazi wanasema nimetupia bamba mpya tena ina kakono spendi umbea wala maneno maneno mara nimependeza siku nimechukiza kunitazama mna kazi za kufanya nyie ma brother kwa kunitazama mna kazi za kufanya nyie mama za awela wela 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 Sana sana tena tama haya mama jipe chupe chupe tukaziana baga kuboana Sinidisi, manibusu, unanibusu Gesa mina zimba mikombo Ela wewewe Wanapena kunifata fata fata mimi haisuwekoni Wanapena kunifata fata fata mimi haisuwekoni Anakupa moyo wangu mama wewe chue Upeleke popote wangu mami ya dunia pijue Haya mama kikwetu kwetu Kukatisena sana tena tama Haya mama
Wanaboa,